kuachwa tena. Ila mwenzangu waunitishia unikomoi, nitapendwa tena. Asa sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, ndo maana mwenzenu leo kiachwa tu kesho na baby mpya. Usijisumbue na usijipigishe simu nikipata penzi jipya. Mwenzenu leo kiachwa tu kesho na baby mpya. Usijisumbue na usijipigishe simu nikipata penzi jipya. Naona mambo yasiwe mengi, mimi nimeachwa sitaki tena maswali. Nenda bichi kula pepo bahari. Nitakubali, unanitaka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, taka, taka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, taka, taka, unanipenda sintongoze. Mbasi nambie, usiniongope mie. Basi mbasi nambie, mwezioni kukubarie. Basi mbasi nambie, usiniongope mie. Basi mbasi nambie, mwezioni kukubarie. Basi mbasi wangu kawaida tu, nishazoea kuachwa, wendo tepata tabu. Ulie niacha kwangu kawaida tu, nishazoea kuachwa, wendo tepata tabu. Ulie niacha, hai wewe, hai mama, hai wewe. Hivi ni kweli, mimi kichefuchefu kwako, mana kitambo nisha umiza sana moyo wako. Hivi ni kweli, mimi kichefuchefu kwako, naona kumbuki nisha umiza sana moyo wako. Vitu vidogo unaumia, waleta zogo unachukia. Hivi kwa nini wanifuatilia, hai wewe. Mpenzi wangu na mpigia, na vitisho na mtishia. Hivi kwa nini utakikuelewa, hai wewe. Nimeachwa tena, ila mwenzangu waunitishia unikomoi, nitapendwa tena. Asa sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, sitaki unibane bane, jimbo liko wazi, kivipi ningangane. Meso shamba mapenzi, ndo maana mwenzenu leo kiachwa tu kesho na baby mpya. Usijisumbue na usijipigishe simu nikipata penzi jipya. Mwenzenu leo kiachwa tu kesho na baby mpya. Usijisumbue na usijipigishe simu nikipata penzi jipya. Naona mambo yasiwe mengi, mimi nimeachwa sitaki tena maswali. Nenda bichi kula pepo bahari. Namwagilia moyo mziki kwa mbali. Na jimbo liko wazi sema nitakubali. Unanitaka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, taka, taka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, unanipenda sintongoze. Unanitaka, taka, taka, unanipenda. Shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada. Nini ta, baby, washa koroboi. Uweka jala na mkonga konde boy. Sema ya nini ta, baby, washa koroboi. Uweka jala na mkonga konde boy. Nasema shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada. Shebele, 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 zako, zako, dada.